Oh, oh, na na, yeah. Oh, na na na, oh, na na. Mukwano subize ebigambo byongambo lwaleero bulikyano bitamu sikyagala onneeteka mwenyu ate bulikyano nneka onkutte ku mukono tontanga ne ngwa ku kkubo yeggwe yamponya ziro omukwana mpeera mu kkiro ontutte wala nnyo nkusaba tulweyo tubeere ng'abakatandika manya obulamu bunyuma nnyo nga nkulabako omukwano gwa kikajjo kikanyo subiza subiza ka bwe kiri kati bwe kirisigala era tonneka nnyongera tonneka omulungi gwe ndaba tonsiibula kyamma yeegenda kunnumya obulamu genda kuntamya katomanyiziza laba eno olivaawo ndisigala nti eno buli kimu kigenda kuntama wotoli bigenda kunyiga tonsiibulanga ono oh baby nsawulirenga mpita oyanguwa kumpita bamba nnuma likamuli kufukirira mu nkubo lisiikirize mwene ogoma enjuba era kati nninga muto omwana ebintawanye uwo gye ndoba tubatuuka eri ewasembe essanyu lyange lyokka lye nnina ondi ku mutima gwange ku ntobo navuyo kaserengeto na ntobo kasweta kange mu mpewo suubirye natungire ensawo suubiza nsuubiza ka bwe kiri kati bwe kirisigala era tonneka nnyongera tonneka omulungi gwe ndaba tonsiibula kyamma yeegenda kunnumya obulamu genda kuntamya katomanyiziza laba eno olivaawo ndisigala nti eno buli kimu kigenda kuntama wotoli bigenda kunnyiga tonsiibula nga ono kyamma yeegenda kunnumya obulamu genda kuntamya katomanyiziza laba eno olivaawo ndisigala nti eno kimu kigenda kuntama wotoli bigenda kunnyiga tonsiibula nga ono.